wali fadaane walaalayaalo walaajidii dhien walaajidii may dhien hatta mataal wali fadaane walaajidii xalin kullisho xalin hela la xali unkan ani masuul masuuliyadas isla qaadan ani odayaalka ii siyaasiyiinta ii dowladdiiba lis hor dareer walaajidan xalsoon la deeri waana ku wada hadalnay wal deeri doona insha allah hooba nagad sheekhi arintiis unsurumaana ani ii odayaalka labadan ugaasaa ku roogan rakaleena roogan dowladda si rasmi aan kula hadalni dadka inka sareeya la hadalni guddoomiyaha baarlamaanka federaalka la hadalni madaxweynaha la hadalni si rasmi aan kuwada hadalni arintaas meel faylenin marahayta waana dhammayaan insha allah unuma unbaha doono hoolaasna ununanii ogiy ku dhiifadaasaan walaa isin dareema haytaan unuuba dareema hayn walaa isin xanuun qabtaan unuuna siin la qabn waana siin la qaybsadaan insha allah unuuna siin ka xigsadi doono hoo ilaahay